face, baby.
Sinsima, toto mpe funguo za bima. Kanitoa bongo nimefika mpaka China toto. Zipuka kishungi nimezima. Kamenipa lunch nimekula mpaka dina gay. Santana, Santana, kitandani maji majana pambana. Kana inama, kana inama. Kana voyo kota kama uwasama.
Paka mkwiri kwiri, siko pesh,
siko pesh.
Na mupa mbiri mbiri, sina break,
sina break.
Na kadundisha mwiri, kitenes,
kitenes.
Kameni kiri kiri, Marrakesh. Asa nioneshe ya richo kupa mama. Sugua, 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 sugu, sugu, sugu.
Mama we
sugua.
Na pini pini ama kitoto. Kupa kwa chini chini ama kwa ngoko. Golisa bini bini ama kimako. Chenga mwilini, nini yoni boko. Udi, 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 udi. Katotoka kugudi, gudi, gudi. Mudi, 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 mudi. Navyo katafuna kama fudi.
Oh yeah, katoto yani dosalale. Hey,
dosalale.
Nakapa fishi kambale.
Bidu bidua,
oh bidua.
Pindu pindua,
oh
bidua. Yani nakachimbu chimbua,
oh chimbua.
Nambandika pandua, oh dada day. Yani kama gaga limekoma kwenye gu.
Sugua, sugua, sugua. Sugu, sugu, sugu.
Mama we
sugua.
Waya baby, wakiweka unaweka.
Weka tone.
Kicho mwona chomeka.
Weka tone.
Weka 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 paka down.
Weka tone.
Gomesha watoto wa town.
Weka tone.
Fanya kama unasusa.
Weka tone.
Nisokeze kisambusa. Weka 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 paka down.
Weka tone.
Nikomeshe watoto wa town.
Weka tone.
Liza on the mix.